nitakuimbia, nitakutukuza Baba, nitakuimbia, nitakushukuru Bwana, nitakuimbia, nitakutukuza
Mana. Nimeona mkono wako unafungua hata pasipo mlango, kwa jina lako pepo zinatoka, kwa damu yako sisi tumepona. Hata yule mama aliyetokwa na damu kwa muda mrefu sana, ulimwona ukamsaidia akawa salama, ulimtuma samaki amumeze yona, ili alitangaze neno la kume, watuma manabii na wona. Vipi nikatae wepo wako
Baba, nitakuimbia, nitakushukuru Bwana, nitakuimbia, nitakutukuza Baba, nitakuimbia, nitakushukuru Bwana, nitakuimbia, nitakutukuza.
Nikufananishe na nani? Wewe unayetuthamini, ama nikulipe nini? Mbona mimi sioni wema wako umeja, baraka na utukufu mkono wako ukiunyosha, wanapona hata vipofu, iwe kaka iwe dada,